CKMusicPromos.com.
Hey, hey, vote for Reddy Nsonga for the most president. The team system, My fish is joining.
Yeah.
Landabwa feka tuma text. Jamela nalaka suka face. Kaka, soncha ila assignment. After kuchaka assignment. Jamela defaika ka payment. Landabwa feka ponya nani kale. Jamela kulikuwa na nani kale. Amesha, 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 amesha. Deposa mwamesha.
Amesha.
Vote for Reddy Nsonga for the boss president, the team system. Jonathan Shelela, Akata Shelela, Monday Shelela, Fly Mushelela, Frita Shelela, Final Shelela.
Made the beat
exclusive from CK Music Promo.